Ahene mu hene ne awura mu owura woni ogbadie nyame a enyame ahuduo nyina fra wo nyame free abodi afiti asie besi ne ye dwene wade bo ho a ye ntiasie dan kwa nyame a wahome ne ma onipa dasani tenasie ya wawa ne awade o wo chen wiase mu adedodo nyina ne emu ahunyade woni ogbadie Onyamenu Menini amenini wudio Menini amenini wudio
Obadi 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 Menini amenini wudio Menini amenini wudio Menini amenini wudio
Menini amenini wudio
Obadi 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 Menini amenini wudio Menini amenini wudio Menini amenini
Woni nia woni odene ho Ye frawo menini ameni Enu nti yade yenini yentachere mabaya osori ani ayeye Oya die ye ne wurade Obadie Obadie Nyansa nyina adwaso ne wo enunti wo nyansa mu ne hwehabia Yenkra hinta bia wo di ojetwa yen ho fasu Oja nyame a wo tono pabosu e Aso enya wo ni nyame a wo dane poma ejanum kra wo de brebre twa emfia duana kwantuo no Obadie ne wurade Ye bomrane Obadie
Baka da la mazola ba
Menini amenini wudio Menini amenini wudio
Obadie 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 Menini amenini wudio Menini amenini wudio Menini amenini